Kati Major Mugisha Muntu wa Alliance for National Transformation ye yabadde kebulambuli eyo ne Sironko era abayo abakubiriza obuteesiga kibiina kya NRM n'omulundi n'ogumu kubanga NRM tebalumirirwangako.
Okay.
Agamba nti singa yali ebalumirirwa singa buli kimu kyonna kigenda mu maaso singa yabaleetera ddala abantu abalambula ettaka ne bamanya nti wano wasayikeddwa okubeerawo abantu wano abantu tebateekeddwa okubeerako lwaki ettaka libumbulukuka buli kiseera eno ne litta abantu
ali bulambuli
bulambuli ne Sironko naga ate muddamu kwesiga kibiina kya NRM
I'm going to go to the government.